Abakola ogwo kunonyereza ku buweereza bwa inshuwa mu Uganda basabye abakulira kampuni za inshuwa okusiga ensimbi mu tekinologiya kyanguye ku misinde obuweereza kwebutambulira n'okuyuyunyisa mu Uganda. Alipoote zize zikolewa kumpeleza ya inshuwa zize ziraganti okunonyereza kumbeda za abantu ezebi mfuna kweta agisa kubanga kusalawo kinene kukweta nilobuweereza buno. Mgabada yogelela mubasenku raba kampuni za inshuwa kuserena hoteli mkampala omukugumu ya inshuwa Dr. Patrick Chimbowa asabye teknolojia yongeriwe mwamanyi mumpeleza ya inshuwa kwanguiza bannansi obuweereza.
Tuigira kubalala ate tuongere okumanya buli kaseera kati n'okolagana n'abalala n'okufuna abannaffe betusobola okukola nabo abali wano naye n'abali ebweru okusobola okuba nti nkola tugitwala mu maaso. Ekirala kyekya gavumenti, gavumenti erina enkola eno gye bayita Air National Development Plan 4. Emikisa egisinga obungi kati n'okufuna biri mu bintu ebyo gavumenti byetandise okukola, awo insurance weyina okukola ennyo okulaba nti enkola ya gavumenti egigoberera ate gye bafunamu nga ne gavumenti bwefuna n'abatuuze ab'eggwanga lino.
Chimbowa era asabye enkozesa ya tekinologia ya mbuweereza wa inshuwa ereme kuba muzizike eri enkulaakulana n'embunyisa ya inshuwa mu Uganda. Ssenkulu w'ekitongole ekirungamya inshuwa mu Uganda Insurance Regulatory Authority Haji Ibrahim Lubega Kaddu Nabbi asabye bassenkulu bakozese obukugu bwe balina okwanganga okusoomooza okw'enjawulo ku lw'enkulaakulana ya Uganda eyawamu.
Tuyina okumanya kusooka okwekkiririzaamu nti obwongo bw'omuntu businga ebyuma bikalimagezi okubeera kino bigazi era n'engeri ki gye tulaba ebintu gye bitambula. Ekyokubiri, tuyina okubeera nga ffenga abakulembeze tuteekawo ttiimu ezibuuza kw'ebyo ebiriwo okukyalenginga status quo.